with David.
Push Tracy. Liking what you sing, liking what you feeling, liking how you liking when I'm looking at you blinking. Yeah. Looking like a slayer, you looking like a player. Bonga power love, dani takugeya. Hey, hey, missy carpet, who was in LA? If you turn me on, car radio na delay. Nime even buy a macho kodo kodo. Hey, come sorry, kama kono kono. West figure yangu kauju ya sabu. And if you look shady, siwezi kwachu. Missy kifaranga usinite chick. Bila check money, siwezi kucheck. Mini kasupa vile ni con market. Bombas, idea, jacket. Tracy, naughty, naughty. Bila naughty, she was a naughty.
You say, hey. Body, kill it, baby.
Kill it, baby, kill it, baby.
Oh, I, kill it, baby. The way you dance,
kill it, baby. Kill it, baby, kill it, baby.
I, kill it, baby.
Itabidi uwe na bandles. Mini scandal na kuzima kama candles. Wacha pupa, wesi fali. Ata Muhammad anajua wesi Ali. So Messi tu rosa idi ya Madrid. Ata nikiketi bado nimesi mama. Mtaani mabuda wana mama. Boss mama, wrong number.
Usilete mikogo, basi chudensi kidogo. Punguza sira za mbogo, mana usha nipa usongo. Raya vanga mgongo, ebu ya tingishe maungo. Tupato tamu watendo, tudasi baka majogo. Napendo na vyo densi mama, unanimaliza. Ile michezo ya kuinuka inama. Kweli unanifanye.
Na kuchoma one time confuse, yeah. Na kuchanganya ka shots na baruti, oh, yeah. Na kufunga ka sugu ka mkundi, hey. Mini smoky, I'm the fan's choice. Kama white brain, I let a necessary noise. Niko fresh, utadhani ni maziwa. Na kanifiga ni shot, barikiwa.
Nitakulinda kikomando. Penzi langu liko gado. Zungusha kiuno kupe mzukato. Usifanye nikose matamu tu. Ulo ya beba baby mpu. Nyonjeshe nami nisira. Dance na mi, dance na mi. Dance na mi, dance na mi, dance na mi. Mini go gado, umeni zima kama kendo, baby go. Sina gaushalo, mikato yeko na nyumizalo. Mina kura kwa macho, utundu wako na michezo kidogo. Inanitoa jasho, olala.